yewtere sukaɓe Mali fuu.
Yuɓuno guleji fedde dental sukaɓe e jokkolɓe golloɓe Mali ɓe. E wimakko batte mutere nde saraɓe ene jogui tellaji huccede hoore kasidine sukaɓe mabɓe bangal jande, ñamdu e cellal. Nden noɓe darda guɓe ɗiɗɗe huccede hoore jooɗo haala jogola sukaɓe e dow saraɓe. Noon so nitti ɗala jawdi yettikiɓe tan sukaɓe matan. Min taki wiide sukaɓe yogaɓe heddiki galle saabi tugu jande mabɓe yoɓaka. Batte mutereji golle bangi goɗɗo ɗum fa hande batte ndeɗo mutere min taki wiide jangdirɗe kewata saabi tan sukaɓe hewɓe cella. Nden noon yo jooɗo haala dawre hakkunde laamu o kañ yimɓe syndicaɓe ɓe tino ɗum wattande hakkillo yimɓe ele ɓe gala bawɗe sanne ɓe. Kutunguji sukaɓe wonno Sisili Karutal ngal hakke capannoyo heƴaɓe Baale halnana en ardiɓe sinuji région Kulikoro ñande alan ƴaɓɓide nde 16 lewru mai. E wi landiniɓeɓe fanda muɗum wonno humpitinde e famminde jamara nde dokkuteji kutunguji sukaɓe. Landinigal ɗo Karutal wonno fedde heɓontode torraji gaɗetedi fewde rewɓe e surbaɓe Kulikoro e dow faaba initiative spotlight to Bafloɓe tun hultama wiide suka durawo goto yuɓiri laɓɓi surba mbaro duuɓi 16 gammo mo hakkille mum heewa sanne. E wi kabaruji tunɗi batte surba o jaɓana e fewi oɗo jokkolle so fuɗimo yaarili ladde toon. Wakkati joni o naɓama suudu dogotoro Usubi Diagna yalla omo sawre cikitaɗo wadde oɗo golle o yitagata fun. E wi fa hande kabaruji kaɓaɗi tunɗi. En timinan yewtere meɗen hande bangal kabaru yolugol suka mo duuɓi nayyi le mayo samiya gudɗirɗo mahina kiloji joyi le cercle Bafloɓe ñande 16 lewru mai won ko tewi makko yiita ɗon e ɗon duno irama dande mayo ngo. Yeeso magal paɗe en Bafloɓe fuɗɗuɓe jaati rogol bangal muɗum
yewtere sukaɓe Mali fuu wonno.